Tonto binile laksa Batonto burya bose si shasha Amapfa yarateye inka zanjye zibura ubwatsi Njya gusura abashumba banjye iyo bari bagiye kugishisha Giye kigeze ngaruka iwanjye guhumuriza umuryango Ngeze mu rugo iwanjye masanga amapine y'imodokari Bajije umukobwa wanjye ati iyi ni imodoka ibizanye tonto Mu kanyanga ko guhumbya ya modoka ibirasesekaye Ibikuba byaramutse mbonye avamo umugore wanjye Mubajije uwari umutwaye ati ni tonto w'abana Mbazi nkaba nta numwe ndumva abana bacu bahamagara ngo ni tonto tonto uyu ni kabila gani mimi siwezi kukuelewa tonto taradusuye ndagahenga ngiye akabona kuza mugore mwiza uramenye nazasanga hari uwashinze icumi wanjye kuko minuzi izana no mu bashyitsi habe no kwitera agatenge umushyitsi gabuji wanjye namuzumbwira yuko yari tonto dore wabitoje n'abantu uwo batazi wese bamwita tonto Wanjye ajya kwitaba telefone akihina mu cyumba Namubaza uwo bavuganaga akambwira yuko yari tonto Shuga dadi n'abagisiri bobo bamwe basenye ingo zacu Basigaye biyonosa amazina bakaza bitwa ba tonto Bantu mujya mu gisafari nyabuna murage muri menge Ba tonto dusanga mu rugo bose burya siko baba ari shasha
Don't.